Government yokuita mu ministry ebyenjigiriza n'ebyemizannyo eragidde amatendekero aga waggulu gonna okwetegekera ennambika ebisomesebwa empya mu mwaka ogw'ebyensoma 2017-2018. Akulira ettendekero lya Makerere University Business School MUBS, Professor Moses Muhwezi, ategeeza nti Minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni yawandiikidde amatendekero g'ebyenjigiriza aga waggulu gonna ng'agalagira gave ku nsomesa y'okukwata obukusu eriwo kaakati, essira galiteeke ku nnambika y'ebisomesebwa esitula obusobozi bw'omuyizi ate nga bwemuyamba okufumiitiriza n'okulowooza ekigenda ewala olw'okunogera eddagala okusomooza okumwetoolodde. Muhwezi ategeezezza nti kino kigendereddwamu okukakasa nti ebisomesebwa mu matendekero aga waggulu bitambuliramu n'ennambika y'ebisomesebwa mu masomero aga siniya. Abyogeredde mu musomo okukwata ku nsomesa y'ebyemikono oguteekeddwa Makerere University Business School kw'ossa ekitongole ki International Development Research Center ng'essira liteekeddwa ku kubangula bakazi n'abavubuka ku kukozesa amasannyalaze n'enfumba ebitakosa butonde. Omunoonyereza omukulu w'ekitongole ki Green Energy for Women and Youth Resilience in East Africa, Dr. Sylvia Arakiti, ategeezezza nga bwe bakwataganye n'ekitongole ki Uganda Vocation and Technical Assessment Board ekitegeka ebigezo by'emikono okussaawo ennambika y'ebisomesebwa ekwata ku masannyalaze n'enfumba nga bino tebikosa butonde.